Managers Mwamolando. Managers Mwamolando.
Westside Music Block. Managers.net.
K-Ami Music.
Zimbonya tutu wa lukduku. High of the wreath, green leaves na lutuku. You think I'm dope, my nigga, think that you too. Can kill a vest, no will of a killer huku. How many years do you think I put in what I'm building? Top of the list in the game, I guess I got included. Ela, bela komu chinche, film fire guys finchy. Kalenink mona, your behavior is quite fishy. Cooking in the game, check the meals that I'm dishing. Reminiscing, I'm smoking up. Jinete wati hano mafans walomba na masnap. Linze liko pena ya mbelo niliko kweni siri. Labana ni pempa nsomba na wabunzi sa mugwiri. Labafana wana kula apandise tingo tiri. Lama shows ya mulongo kupefo masitiri lila.
Yeah, nilikufi muzi woka daza mona nulu tulule. Fani lapi I'm just warming up bulu tuwe. Hewa nina niti mona rapu ni tuwe. Cause fase ni chana maya puli niri tuwe. Kimani ya nikona moni ikari kubuza zi. Pina yongola kweli na ningola liza zi. Waiku wapangaza wanganu muna ni uzwa nji. Night on fake it never niko pana visa fi. Kapiluzeka kukuma mlika nisiliki lulika. Na fela height ya lulika nisiviti. Kusakonda muna kumeka olika niseniki. Kuva foni mwolela za wonjulika. No wonder ni puma nangia hulu watu bato. Nizi dangerous kwa wanana neza ngeto bango. Kinto yetu ziva kuna nina netu itumbako. Uli nifilika netu apunyaki ya tumbato.
Uli yola puli ye mwai yoli please. Your bars never convince me, I'm sorry please. Kenny hula I'm sorry switching priorities. Never kuna nizen scout wakari yoli please. Cause I heard niggas or shit is whack as fuck. The big fish you kapenda zwa kwa shark. Never compare ni mutu ya skava fashati. Yasa za maiza zila skawa chasati. Mupanga lila tia nipanga pene bro. Never going back cause I've been a broke. Nigga my money is growing bigger. My verses is growing bigger. Ni going ever seneko. Iza maela ma mic for na imai. Atuwa ni shua ula foki eye for an eye. Bali yale gale test die for nani why. Ninatafela mabanji ni die for nani lie.
Downloaded from westsidemusicblog.net.